cosa basta più.
Watangiye kitana twatuzina
shushu sweet
tugenda na kari koko se dusangira
dusangira
urukundo rutubera impamba
cyane
urukundo rutubera ikiraro
ukikiriza
urukundo rutubera umutaka
cyane
urukundo rutubera ikiraro
ukikiriza
none yasheri yabanzi kunda kurya kugitangira mu minsi mituka genda birangira urukundo ruryo harugitangira
aha
nyuma ya uruka genda rurangira urukundo burya ni nka bombo urukundo rusaza nk'isabune ndabyibuka dusinya ya masezerano ngo ntuzambabaza ntuzanca inyuma ntuzahemuka buri munsi uko ngusize ukangirira ukinkunda ukinetesha bikiryoshye egi
urukundo ruraryoha
urukundo
rugashonga
nyuma yabwo rugenda rukonja mbese ya sheriye mbese ya bebiriye mbese ya switiriye tuba yabanzi kunda kurya kugitangira mu minsi mituka genda birangira urukundo ruryoha rugitangira
aha
nyuma ya genda rurangira urukundo burya ni nka bombo urukundo rusaza nk'isabune urukundo burya ni nka bombo urukundo rusaza nk'isabune
sabune
sazishonga.